커피 스포티. 아틀레톤 이티오피아 돌굽미 월카 마라토니 칼레아스 아메리카 치카고 티게게 세메레티 디라프 두버틴 모하타니 지루 ከመድ ኢራቲን ጸጋይ ከበደ ቶኬሶ ፈይሳል ሊሳፍ ጥላው ረጋሳሞ ዱራቦ ደለሜሶፍ ሰደሶ ተውን እንጅፈተን ከመዱ በርቲቲን አጸደ ባይሳቱ እንጅፈቴ ከነረቲ ሶራን ለንጂሳ ቶሌራ ድንቃ ዳማት ብልብሉራን ዱብሴጅራ ገረሰነታ ደበሩ
አይላ ማከሞልታን አንሶራ ለከይቲ አምቆፒ ስፖርት ታራተን ማራቶን እንጀልቀምና ካሌ ማራቶኒ ቺካጎ ማራቶን ጀነ ድረቲ ማራቶኒ ነሚኩም አፍሩታ ሚሽኒ ረትርማቴ ጆሌ ኢትዮጵያ ተኩምዋቴ ወራ ጆሌታን ሌንጅስ ኬሳ ቦቶሌራ ዲንካርገነ ቦቶሌራ ጆሌንቱ ናጊቶ ጆሌት ሌንጅፍተ ነመምኦዱ ወሊ ሌንጅፍተን ስላፍቱ ዮ ጆሌ ሌንጅሰኒ ተካነ ዲሳና ማማዋታን በገመድለ ነማኒ ጀነኒ በገመድ ጀነ መሪት የነደበራ ሞአና ጆሌታና ካምራርጌቲ
ሞአና ጆሌክና ቶኮ ባዬ ከነበገመቺሱ ጸጋ ni yollenji subadelle dorguma cima fi biye kenya bakabu este dum fasatin dorgumi goduratti beijing rattis berlin rattis biye bakabu e namana sa biye kenya tigeda mbaye appreciate godu naman godu ke sa tokoda tane faisalelisa athletic cima fi gidugalesasi cross country si maratonis gimash maratonis yero heddu lama dorguma tureda kanafu barakuma lama kuda tokulle yowa cross country funtambura biye benke satti tawti nama cima taye morkata cima taye ji amurasa garajia sadit naduka katureda kanafu athletic cima da kalau ragasa barana olimpiki biye kenya bakabu e indorguma jenne worra athletic cimo ke sa fille objalatti kuma kudan ratte hamachin hamanne ture ke sa isatokoda athletic kuni trakirattis ni gidugale salis baye cimara baranas dorguma cimata ajenne egnet ture akkadarra wogala mafi lukke dukubeti dorgomira pagate wantwe ekko itul fati olimpikia kemale olimpi nama cimata usa fi maraton yero durati demo duwa shwojin fi gun amma cimara sa kambir kale suda baye nu gamacci tera
ga jolle durake sammo atsade baye sat mote me mwana atsade kana kamir rargit yechoni silen nemo marman durat wan durgommi dumo acha turte
atsade ni sakuma ga bara kuma lama fi protoko walwan gara dagu de metre biye bakabute maratoni dandente turte durati isan durati saati maratonille saati fastete maratonin rat galmese sanama turteda amma simmo athletin kuni baye cintu fi tattafattu kattaate fi yero hunda maratonin ratti saati lama fi daqiqa biddemi shani gadi kagaltu athleti cintu turte kadafu ya athletin kunille baye kanama gammachistu cintu taate kambe kam turabiye kenyette sadunya rattis
yolin ethiopia yo heddu gar maratoni kanana kamala dunya rabbe kamani agigudan romia ke salla dufani amma nanno akaka sename dunu dufu jira tatulle age gudda no romia ke sadufa ethiopia malif kubba milati mfakena fa yu de net injen namba yo kana kubba gam kubba milati yo yu lalle injen ethiopia kubba wanja africa tv yu wagga gam ke sad barten betu yo tanam sudani walin tabachu kubba ujirti finfinne tabatani kubba milayo lalle injen ethiopia gudda dub jirti gar maratoni kanammo adunya ke sad takmale bekamti malta kan besi sekena
gam maratoni tiste traki ratti ethiopia ni atleto ta chichmo fi bonsa kan tai horata turte kunimmo amma ate amma fakkenya kalesa amerika rete se wan ta kanada wachun ke utun tain duras mas media nanis biye ke sa tate simbeta kana atleton ni kun hundu chichmo kan ta ankun nanno oromia ra atleto ta burkanis kunimmo malini halat te suma la fashe fi qillen fashe lamata kala sanittin guddatani nyata san inyatani guddatani murtesa da qillen san ratti murtesa ni reg guddatani le murtesa da halli nanno sanitti alatan ille murtesada kana walkabate ciccimo ta ani yero hunduma olimpiki irratti mu'atan ille addunyara darbe olimpiki irredde debani mu'atan ille ijolle nanno oromia ke tiddi maddani da kuni malini hala yata sani halate hinsu qollensa sani di baye mijata wantate gama bratin gara kubba milatin mo yero hunduma aga acciratti namota achirratti hojjetani yookaan ogeessota achirratti hojjetani gidiipilii gadi bu'ee keessa hin beeku garuu akka nufii ko yaadutti namoonni kun taphattoota kubbaa miilaa kana gadi bu'anii dakaa qabanii sirriitti qaama isaanii taa'umsa lafa isaatiin ilaalanii guddisne akka pirojektiitti qabne jedhanii itti yaadanii hojjetanii natti hin fakkaatu. Kanaaf kunimmoo akka nuti mo'anneef rakkoo guddaa huuma jedheen yaada.
Atleetii Itoophiyaa hagan caalu guddisuuf akka namni hedduun nama akka atsedee hedduufaa argachuuf nama akka ijoollee harma wattee ta'an akka gahee kibbadee fa'aa akka fayyisa leellisaa fa'aa akka xilaa'uun fa'aa akka atsedee fa'aa hedduu argachuuf maalti ta'uu malee.
Atleetota yeroo dhiyoo kana Itoophiyaan hundeessa keessaa akka Buzee Durbaa fa'aa akka Ruutti Aagaa fa'aa naannoo Gujiirraa kan argamte akka Buzee Durbaa fa'aa naannoo Boqqojjiirraa kan argamte atleetonni kun ammallee akka jirtu ammallee akka hojjetaa jirru. Naannoon keenya akka hojjetaa jiru kan mirkaneessu jechaadha. Ammallee atileetota bakka bu'anii naannoon keenya hin qaba jedhamee akka kan beekamu jechaadha. Kan itti abdiin irratti gatamu jechaadha. Kanaafuu rakkoodha jedhee kan hin ilaalu akka Itoophiyaatti eddeen sararamee fi taa'een jiru. Eddeen isaan itti shaakalanii dirreen babal'ataa hin jiru. Garuu akkaadaamiin tokko banamaa jira. Fakkeenyaaf akka Turuunesh akkaadaamii Qojjii irratti immoo atileetota afurtama duwwaa. Kan qabattu duwwaa kaambii jedhanii ijaaraniiru. Kuni duwwaan gatii hin qabu. Garuu babal'inaan hojjechuun mootummaan sochii guddaa gochuu qaba. Naannoon Oromiyaa irree sochii guddaa gochuu qaba. Garuu akkan ilaaletti sochii guddaa gochuuf xinnisu socho'aa jira. Kun immoo gaadha jedheen ilaalu. Kuni babal'achuu qaba. Nyaanni isaanii akkasumatti hidhannoon isaanii duukaa guutamu kana turratti hojjetame. Kanaa ol oomishuunis atileetota ciccimoo ta'an ammas biyya keenya bakka bu'anii oomishuun horachuun ni danda'ama.
Obbo Toleeraa, guddoo si galateeffannaa qophiin ispoortii taarraallee tanuma ansoora haala keetii hagam kiyyaan nagaan bulla. Obbo Toleeraa, nagaa waaqa keessa nagaan bulla.
Galatoome.